I believe. From my life, God, I believe. From my heart, God, I believe. I believe, I believe, God, I believe. Oh, oh, I. Eh, eh. Wewe ni Mungu, mawazo yako kwangu Bwana ni makuu. Matendo yako kwangu Bwana ni ajabu. Ni ajabu. Sikuamini vyote, hata wanadamu walitaka mimi pote. Wewe ni Mungu hukuniacha mimi pote. Naomba Mungu unishike unitete. Sikuamini kwa yote uliyofanya kwangu uliona sawa. Lakini Mungu uliniepusha na mabaya. Yeah, and if it should come to pass after what, that it will be poorly out of my spirit. And the old fresh, you are sons. And you are daughters, she will possess it. You are old man, and you are dreams, and you are young man. Hey, I want to see my vision. I want to see my vision. I want to see my breast. I want to see my vision. I want to see my vision. Yeah, I want to see my vision. Yeah, I want to see my breast. Yeah, I want to see my vision. My vision. Hey. I believe in you, in God. I believe in you, God. I believe in you. My life, I believe in you. In every situation, you are in my spirit child. You are my defender. You are the Lord, you are my guider. Professional in my life. Professional in my life. God, you are professional in my life. You are professional in my life. I say in my life. I believe in you. Sita mwamini mtu yoyote. Sita kata tamaa popote. Wewe ni Mungu upo nami, utanirinda maishani. Kwako kuna amani, furaha tele moyoni. Niende wapi mimi, nipate msaada wa kweli, nipate amani ya kweli. Oh. Kanami, niongoze usiku na mchana. Nijue upendo wako, nijue huruma zako kwangu. Kanami, niongoze usiku na mchana. Nijue upendo wako, nijue huruma zako kwangu.